Herrarama katau, herrarama matau, kaora te manuhiri. Ko te rau aroha kia mau, ngā mahi o te kura, hei o rangatanga mō. Wana wana, hei o rangatanga mō te ao. He raura mā koutou, he raura mā matou, ka ora te manuhiri. O te rau aroha kia mau, ngā mā